Mbofay fi studio tamani gondom heɗaade alam tapandati lewru avril hitaande 2023 sakraɓe kiɗiɓe min jowtum heɗaade hejoji amen ɗi to gonɗo lindi e mangal muɗum fu mi wondi ɗo e Oumar Waygal. Oumar, hono ñallirɗa?
Mbiɗa selli basu faɗa e sise.
Waygal, hono jogoɗa sakraɓe amen nde sembe kabaruji ɗi?
So mi watti junga e mbasu en jaltinan ɗiɗo kabaruji, en jara nokku noddirteɗo yoro so hollitawir sukaɓe ɗan wonde yerto no bosoŋaji kesi ɗiɓe noddirta boso énergétique ngaji ɗi sanne andanɓe kabaru cellal an gonde gonguinteɓe. Yewtere meɗe noddirte mini magge nde garan halde kabaru hono worɓele yorɓeɓe rewɓe kollitide korsinaɓe fewi gaɗen timminiren birki sembe calɗi.
Kawtal balɗe ɗiɗi waɗiɗe yontere nde Bamako ɗo eɗo immadiraji fa haɓa rafi golle sukaɓe jokolɓe.
Non wori fedde ne noddirte APS nde kañe faabotoɓe ɗo en kañe gonde waɗi ɗiɗo immadiraji fa pewte tiɗɗalaji kono ayiri bangal wayde golle sukaɓe Aliou Cissé fa keɓen famtare keɗɗen Mamadou Samba Sikou e Sita Sidy Bé.
Galɗo kawtal fanda muɗum yo yalla jokolɓe ne heɓa sifaji heɓgol jawdi ndi ɓe mbawata dawtorade e wattu juɗɗo le jande e faamu mabɓe golle. Keɗɗon Mamadou Ba, ho radio APS.
Golleji fedde amen noddirtene APS ne ana naari wallu gol lam hakkunde radio sabu ina faabo waddude diyam e deƴere nde maran leydi ndin hollitude sukaɓe jogal ɓen ɗati lobbi ɗiɓe hani jokkude. Ɗum saabi hannen so men e tewtere homo fou tinno feytaɗi ɗi golleji ɗimi wonde wadde minen ga e ministére ne.
Ewi Bakary Doumbia, ministre teɓugol golle e kintingol golle, ko ɓuuri uñaji temen tatan jokolɓe kinnoto hitande fof e tewtugol golle sappo ley temedro e ɓeɗo tan goni joguiɓe diplôme ngaji.
So on faami lafi gollal le leydi ndin hetini sukaɓe jogal ɓen torraji kewɗi misal muɗum talkaku fa waddude kasin wolleji e nandan muɗum e firgol.
So banggal guɓal humanigal galle e huncango hoore kabaru roɓe to CNT ngal holti wiide ngal ɗo kawrtal jujati jawbu fewde tiallaji turisiyagal ngal nawtorto jokkolɓe ɓe ngala golle ɓe.
Waygal, yoroso to ñalawma fu sukaɓe jokkolɓe ɓuuri yarde boisson ngaji kesi ɗi?
A wofoy fe Aliou Cissé, ɗiɗo boisson ngaji ɗiɓe noddirta boisson ngaji énergétique hollitawir sukaɓe ɓe jaran ɗum ɓe mbi faɓe ɓuyta tampere mabɓe na wakkatiji du faɓe ɓuyta mijoji mabɓe kañe ko nandi e muɗum. Ɗum e tawde fo no andanɓe kabaru cellal kay gaɗi gonguinali fewde e mabɓe fa keɓen famtare keɗɗe Mamadou Samba Sikou e Sita Sidy Bé.
So nokku golle, so nokkuɗo sport waɗete maɗum nokku yambireji jokkolɓe hoɓɓe na jara boisson ngaji hertaɗi ɗi won ɓamaɓe ɗum yalla na hewta cellal woɓɓe kay yalla na heeɓa yakawrede golle no hollitiri jokkolɓe emi kawrutiɓe.
Ara noon miɗa yara o boisson somi golli fami tampi yalla miɗa sulta. Mimi yiiɗa ɗi boisson ji ɗi gaz woni e muɗum weela kan mi watti fo somi yari ɗi boisson ɗi gaz woni e muɗum mi wawa ɗanade ne tampina kan sanna. Mi yari ɗum gotan ga ɗum tampini kan sanna. Ɗum saabi somi acci yarde ɗum.
Donc en cellal holti wiide yergol ƴaɓɓitingol ɗiɗo boisson ngaji ne wawi jaati wadde hello e kabaru cellal. Keɗɗana docteur Boubacar Bathily o dogotoro to sesref yurusu won darda jokkoloɓe yara kabaru muɗum jam jam.
Boisson jogui ɗi gazi ɗi won kuteji kewɗi nde cellal banin adama saabu ɗum wana tata saabe fewɗude neɗɗo ñaw diabete e ñaw deeɗi e nandan muɗum. Miɗa tewtora sukaɓe fo acca yarde ɗi boisson ji.
Ali Haydara mo yurusu hewani ɗum studio tamani.
Somi iwu yurusu waygal mi jaram Blaali région Ségou. Yimɓel ɓe yalti to fa hiwi alalbara ɓettinde fa hollitan mette muɗum fewde taccugol courangol timmatale ngallure nde ana heɓa duuɓi ton jon.
Ɓeɗo yimɓele hollitan wiyeɓe puɗɗimajire mabɓe nde rond point le ngallure nde ɓe jeehi ɓe dokkoyi ɓataki mabɓe o dow hono commandaw gonɗo nokku noddirteɗo Bla. Le oɗo ɓataki ɓe mbi eɓe kaaja ɗiɗo tiɗallaji kono ayiri banggal wayde heɓude courangaji heɓene jogal ko yaawi. Keɗɗe mo kanko noddirteɗo Boubacar Samake yo kanko on jettino kabaruji jeunesse Bla komo sifi dow hen.
So ni courant waral leydi ndi yirwata ndenno mine ndardaɓe yo kuɓɓinna groupement ngaji tati ɗi fof ɓe ñalloma kurɗo ɓoyi fof balɗe tati fay courant ngaji dow ɗati ɗi gotti huɓɓude ndenno min gottata fe imma daraja amen so ni himmeji amen ɗi huncanaka hoore saabi kabaru o tiiɗi sanne taade fi naati le gueɗe gollirɗe fof.
Kawrtal balɗe tati fa famina journaliste en e dow margal lobbal kañe wadde immadaraji fa haɓa yuruku yuruku yuɗe leliɗe amen ndi waɗi noga e jeegom yaade noga e jetti lewru avril ndu ikawo Bamako ɗo.
A wofoy fi Aliou Cissé, ɗum woni fedde meɗen e noddirten ɗo fondation irondel kañe faabotoɓe ɗen kañe gaɗi oɗo golle ɓe mbi koni fana muɗum fa pammina hono yettinoɓe kabaruji ɓe ko hani latade darɗe muɗum'en do haɓude e yurku yurku. Fedde neɗɗo noddirta Azikad nde du tawama to e yimɓele jangguinoɓe holliti wiide darde sukaɓe jokkolɓe kono ayiri wadi bangal haɓude yurko yurko ana mawni sanne. Keɓɓe mo kanko noddirte Adama Dikoyo, directrice executive fedde ASICAD nde, komo sifi dow hen.
Le rôle des jeunes c'est d'abord un rôle de sensibilisation.
Darolgal sukaɓe jokal ɓen nde haɓugol yurko yurkako yo famutunde ɓe torraje yurko yurkako wawi hewtinde ɓe nde golleji maɓɓe aduna fo. Golle amin ɗiɗi ɓen hannden yo famutunde jamaren honen yurko yurkako haɓirte. Mi wara mi fiya dabiriji mi natale gelle ɗen fo, mi hollita sukaɓe jokal ɓen hono ɓe han nangodirde juuɗe yalla ɓen haɓa o torra yurko yurkako. Kamɓe patɓe jaɓa wadde ɗum sakkuɓe nato yimɓe waɗoɓe ɗum.
Acteur de la corruption ni corrompu.
Ɗum nawata e yewtere amen minimag. Waygol yewtere amen minimag ñalawma hannde o haala bakilu, haala muɗum halta.
Non wori e mbiyam ɓeɗo yimɓele woɓɓe noddiriɓe bakile en, woɓɓe du noddiriɓe jorɓe, rewɓe kay kollitiɗo korsinaɓe fe Ali Cissé. Kamɓe worɓele ɓe dow ɓe mbi heɓe tawdale oɗo hakkille rewɓe festama, woɓɓe antoon kay yo joote jaati mawni e muɗum sanne. Keɓɓene kanko Mamadou Sama Sow ko kañe sita Sidy Bé ko paccintini en dow hen.
Te kam wiide rewɓe junɓe ko ɓuuri yidde yo worɓe jafuɓe junngo. E rewɓe ɓe min jiiɗiɓe gonɗini jaati kabaru muɗum. Ɓe holti wiide bakilaku wala fe nafa wakkat juno.
A kadi muso be alni ci
debbo fu ana yelo so gor mudun hebi buddidi feccida e mudun sona yi debbo made torra ana han hunjide o torra ga warbe yogabe ana muuyi e robe lalnatobe sella ben ga kambe pey e waaw itide kalsi be lalna lewbe mebbe nabe muuyirino do ana nato sabe e robe hewbe wada kulleji de dagaki
mandayi wa
wala warbe fu ngondi e go hakkilo ka non won holtibe wiide rewbe ana e gonga mebbe jaati
la natalamson
mimi yida rewbe hasugunbe e belal adna san gorko fe goto yida debbo sobudo sabi so neɗɗo lalnata debbo muɗum. Men waɗɗan rewɓen komin wawi ga abbada ɓe wiyata ɓe weltigel. Minen worɓen ko ɓuuri welde amen mi dugude caggal rewɓe lalnotoɓe ne wodiri. Ɗumde sa ƴeewi ɗum a tan gorko honoma wonko lalnimo
muddore ɓe ga warduula
rewɓe hewɓe gilli mum en fewde worɓe jafuɓe junngo e tawede fof wonno rewɓe holtiɓe seeɗa seeɗa ko worɓe hokkata ko wala baasi saabi gilli hasini lay fewi dépense mawɗi.
Ɗum nawata e tarikiji. Waygol tariki amin ñalawma hannde o min ngaran min jokkito e haala ŋata kayɗi ni ka sanne mo noddirta Sasilaba ma.
A wo fo fe Cissé ngaɗo nodda ɓe kolliti wiide iɗum ley gendi noddirta Sasilaba ma iɗum ley région Kulikoro o. Wiyama du yo cañowo kañum wonno woyilta toon so laato ŋata so ñama hono yo mbayɓe wonɓe tonɓe. Fande keɗɗen mo kanko Abdoulaye Diaba tew yo jimowo o ñeño du andanɗo kabaru oɗo tariki sanne ko lanidirmi e makko.
Jam ɗam mo wujji coyi ƴiƴam noda ka jippige fa nder ndenno yimɓe fuɗɗi landade tama noda o mayali ɗum sinko ka wikaɓe waɗi kom hani wadde nde woni ko amiru gendidi jon e lanaji cuusuɓe yalla ɓe jaltina noda ka ndenno ɓe ɓami jurwol ɓe kaɓɓi dande noda gonɗo le ndiyam ɗam ɓe jaltinimo dande maayo ngo tawi kam wiide tergal ngal foof yo noda ka noon hoore nde e hoore coñowo o nden woni ko yimɓe paami wiide kanko wonno sukuña ñamanoɗo surubaɓe ɓe wona fi amiru gendidi
Ali Cissé mbiyantan en pamina sakiraɓe meɗen ɓe ɗo garten haddude e tariki jowiɗo dow ngaɗo ŋata woɓɓe du noddiri ɗum noda koɓe noddir Sasilaba ma ko
ɗum nawata e bilki Sambe Caldi. Kafu holliti alalbare ɓettinde ñalawma mo tirage au sort kan U23 o warta wadde.
Noon wori ɓe mbi aljumare nde so lanɗo jaɓi joyi lewru meh ɗum hani wadde nokku noddirte Rabat le leydi Maroc ndi Ali Cissé hollitinde wiide ɓeɗo piiɗe puɗɗannoga e nayyi lewru juin ɗum timma e jetti lewru juin nokku noddirte ɗo Maroc. Yo leyɗele jetti kani tawi leyɗeɗo piiɗe leydi Mali ndi ɗo ana ley hen. Leyɗele tati ardiɗe kañe garta yaade les jeux olympiques Paris hitan 2024.
Quart de finale coupe du Mali oɗo fuɗɗi altinere ɓettinde.
Awo fo fe Ali Cissé joli ba AC jogiɓe oɗo coupe wattu joni AS Bakary Dian kañum yaltiniɓe stade malien du Hawi Isfas watti en baddel gotel ɓen keeɓa e fewi baddu AS Black Star Hawi 11 créateur watti ɓen baddi tati ɓen keeɓi baddu goto.
Andinde tama wiide quart de finale ngayi waram jokkitarde fat nayyi lewru mai garoru ndu ñalawma mo AS Real kañum warta heɓodirde FC Bingal stade Mamadou Diarra H Kulikoro to. Waygal ɗo mi kaddate kabaruji amen ɗi kikiɗe hannde ɗum.
Sakiraɓe jootiɓe sanne ɗo mbawi tawde le malifo e mangal muɗum en jootiɓe sanne suɓade studio tamani e mbiyam fodi ɓe jaafi hino konno ɓe andirno ɗo e seeɗa yewtere tuuso guirendene wara solanɗo jaɓi